Turn makeup on the beat.
Okay.
Just to show them we can do both. Kinipa beat na chana utusema boss. Ricky, Missy Tabi Ricky, fundi wa muziki, wananita kisiki. Hey, dema kwa kisema simpendi konde boy uyu. Ujue kanigiem na kaliwa buyu. Endele kungoja mchicha uje kuwa mbuyu. Usijifanye huniski nigga I'm talking to you. Atuna TV na atuna radio.
Radio.
Yes of course we run the city yo.
City, yo.
Heat after heat taka siki yo. Kichwani haziishi matio. I'm a genius musician, leo nakawisha marapa. Wene chuki na mimi wacha sema na gitapa. So many sacrifice yo adi kufika hapa. Kifo mnizike kwa shima kama Benjamin ni Mkapa. Nyerere, easy flow dada zawa na chuma tembele. Singeza liwa mtwara na singeza liwa mbele. Kama ningecheza mpira ni level za kina Pele. Kwenye mziki nimeletwa ni wazime makelele. Mi uwa nafanya visivyo fanyika. Uwa gana chana visivyo chanika. Bora muombe kungana mutu. Nisulika
ukifosi kushindana ni kama
kunika. Kuyamizuka, kuyamizuka, kuyamizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serikali kuyamizuka, kuyamizuka, kuyamizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.
Konde gang, serikali kuyamizuka. Ukitaka vimba nuna pasuka. Picha ndo linaanza kumepambazuka. Vipi mlosema eti nimekurupuka. Squeeze wanataka peace wa party. Kumbe ni nyoka wa kufuwa wangati. Mnyama mkubwa wezi mshiki ya manati. Mina ito tembo yani big elefanti. Ana anado, splingi matumbo. Mjanja siku zote wagafuati mkumbo. Tena sina time ya kuandika mafumbo. Changu si chako wai tupigane vikumbo. Ebwana nipe nikupe, ushike utupe. Nilipe nikope, kitani unikute. Niko na wanangu tunakula ndum. Leo ngombe wa maziwa mekufa kwa sumu. Serigari
kuyamizuka, kuyamizuka, kuyamizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serigari kuyamizuka, kuyamizuka, kuyamizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.
Hey, when I say serikali mean that we own that shit. We own that shit. Konde gang for everybody. Everybody. Whoa. Pomeka.
Indo serikali kuyamizuka, kuyamizuka. Kuyamizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serikali kuyamizuka, kuyamizuka, kuyamizuka. Watasema tuko vindo, vindo.